tattaabbe Paawulo gar warra Filiippii boqotti 3. Dubbi buufata obboleeyyan tiyya aabboon gammad guddaa isanii kenninna waan durii jedhe jechaan nan dhibdu ammoo guddoo woo isanii baati warri waan hamtu tolchuu fedhu sareelee nam hin ta'in kanaaf nama ciruu fedhu eegadda wanti akkanaatiif namni qabaan qaba dhugaa argate nu warraaniti nu waaq lubbuu isaaniiti kadhanna ammallee jireenya keenya ka kiristoo yeessoo keessatiif gammanna aada nama tanafan dhugeeffannu yoo fedhe ani sila danda'e waan akkana dhugeeffadda yoo namni tokkolleen aada nama tanafa dhugeeffate kanar dhugeeffatin jiru eegii dhaladhe torbi bule qabaan qabanaa qabani gochitii tiyya israa'eli balbal benjamiinii ibraaniyaa dhugaati aada yahudii gula ani farisaayo tanaaf ani guddoo oowwee gumii yeessoo balleessuu maladhe yoo namni seergul deemu dhugaa argate yoos anin wallaal tokkolleen qabu ammoo waan durii irjirtii herregadde cufamma wama keessaan jirtu marroo kiristootiif waan kan callaaniti marroo lubbuu aabboo kiyyeessoo kiristoo tawaan cuf irri guddootiif marroo isiitiif anin yaa waan cuf lakkise waan cuf anin akkuura herrega akka akkasii hiyyeessoo argadde isaan takka ta'u ani namma tana dhugaa namni seer guutu argatu tokkolleen qabu anin am dhugata dhugeeffacha yeessoo kiristootiin argatani qaba dhugaa waaq bira dhuftu ta'a dhugeeffachaan argatan anin kiristoo beekee jabeen ka'iisisa callaa argachuu fedha gaargal isa argadhe du'iisisa keessa akkisa ta'uu fedha akkyoo silaa naa taate nallee du'iis keessa jireenyatti kaasan anin waan kan qara argadhin jedhu yookaan yaqixxoomin jedhu ammoo guddoo barbaada akka argadhu waan kiristoo yeessoon durii iyyuu na barbaade na argateef dhuguma obboleeyyan anin waan argadhu hin se'u ammoo wanti ani hin barbaadu akka waan na duub jira lakkise waan na dur jira itti hiixeeffadhu tanaaf ani hin utaala akka namcuuf qolchee o argadhu wanti sunin yaamichi waaqaa kiristoo yeessoo keessa gar jireen gubbaa nuun namni guddaan cuftii silaa herreeg kan qabaachuu malle ammoo yoo isa nagii garii herreeg dhibii qabaattani waaqii isa agarsiisa akkum taateefu dhugaa nu qara argan gula nu yaasa wal dhaqa na fakkaadda obboleeyyan isaniin cufti nu yaa karaa dhugaa isa agarsiifne warri gul yaa'u ilaala anin waan kan marroo hedduu isanitti hime ammallee imimmaaniin itti deebi'ee hima nam hedduu jira ka jireen warra nyaaf kiristoo maskalii gubbaatti du'ii tolchu eegee warra badii waaqii warra dharraa garaa warraati fula silaa ceeruu malani uf saadani waan laftana callaa herregani ammoo warri keenna gubbaa qarqaarsi keenna aabboo yeessoo kiristoo ka gubbaa gad dhufu eegachuu jirra inni naf keenya lallaafaa gargalchee akka naf isa ka guddinna tolcha irree inni waan cuf harkuufi jalatti deeffatuun